In the name of Jesus, I pray. Amen.
Amen. Records.
Nava kuti kulimpulu musi. Nadidita mange ndi mavuto anga. Majimo anga ndika watule. Ndielesedwe ndi mwanzi wake. Akuchosa ziwanda, akuchosa matenda, akupereka mabanja, akuchosa umpawi kukwa malaku lelo. Mawakulila osalira mai. Mulungu ali nanu, mamuna abwela, asekusungani. Uyu ndi wa makamu, osunga pangano.
Oh,
so come back and know who's adding our